misinde jamazari waga saba sajia kabaka ejomundi ogwe kuminesa tujitongo ze dua na okusaba abantu omutanda obutasa mukono mkubunyisa maulide agakwata kukuruwa njisa na okera wa mkenenya. Emisinde jino ejaru no jakujakuze miaka ansapu mugumu eje chitivwa era jigenda kudukibwa ngena kusomwezi kuminabili omwezi ogoku na murubiri emengo era enkera gabera mazalibwa. Jigenda kutambulira ku mulamwa ogwa abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa mukenenya nga bataasa omwana omuwala. Bw'abadde atongoza okugula emijoozi okugenda okuba egigenda okutundibwa kukinyisa emitwalo ebiri n'ekitundu, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti olw'amaanyi maasomoogi g'atadde mu kulwanyisa mukenenya siriimu agenze akendeera.
Bwe tujja ne tudduka eddoboozi lya Kabaka tuba tubisaasaanya wonna, abantu bategeere nti siriimu akyaliwo. Kino nakyogera ensiri ekuluma weebase ng'oloota. Oyinza okuba oloota kulima mwanyi, oyinza okuba oloota ng'ogenze ku mwezi, naye siriimu akukwata eriiso okanudde nga liringa lya ngege. Kati engeri gy'obeera ng'eriiso likanudde, jjukira Kabaka kyatugamba nti siriimu akanudde naye amaaso alina n'amannyo galinganga kakasulubbana, ajja kufa enkenya, ate siriimu ayita mu kwegatta. Bwe tudduka tuva ku bubutuuka nammwe mu busaasaanyi, siriimu tumugobe wano agenze akendeera olw'amaanyi gano Kabaka ge yatulagira okuteekawo, naye gakyali mabaga, olugendo lukyali lunene.
Sente w'olukiiko oluteekateeka emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Professor Hajji Twakawasa Kigongo agambye nti okweteekerateekera emisinde gino kwakukolebwa ku ntandikwa y'omwaka guno era nga abantu 13 be basuubira okugyetabamu omwaka guno.
Nga ssentebe twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obuvunaanyizibwa bwe yatuwa okuba nti buli mwaka tutambuza ensonga eno. Tweyama okutuukiriza ngeri tubadde tukikola emirembe n'emirembe. Amiina. Tubadde tulinda launch eno leeta kitegeeza nti twatandika dda kubanga bino tebyandibaddewo senga tetwatandika dda. Kati launch bweggwa olwaleero munaatuwulira akatufaamu. Noolwekyo mujje mangu mukwate kiiti zammwe, tolinda kubanga oyinza okwesanga nga ogenze na mukira mu kifo ky'ensolo yonna. Lwaki? Tukirabye emirundi mingi nti abantu bajja ekikeerezi okutwala obujoozi ne babaseera. Tutandise mangu mwezi gwa kubiri gwa Kalema gwa Ramanzane.
Dr. Ruth Ssenyonyi omukungu ova mu kitongole ekya Uganda AIDS Commission agambye nti okusaasaana kwa mukenenya kugenze kukendeera wadde ng'obwetaavu bw'okumulwanyisa mu baana abazaalibwa bukyali bungi. Emisinde gino giwagiddwa CBS FM, BBS Terrify na I&M Bank, Daily Monitor, Vision Group n'abalala bangi.